exclusive from ZambiaMusicHits.com.
Yeah, I was in the Wajinyama. Baby, ni pase chance ni funa chekuku kambisa. Nalema inde sindi wechi mtengo cha mango, baby. Beni na kuziwila na manja inde umanikana she. Oh no, just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Ya mama bonyo weo. Ifuna ningende munchekele ko iwe. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Your mama born you well. If you na ningende munchegele ko iwe. I've been fantasizing, you have me craving. Inne I like what I'm seeing. Fantasizing, you have me craving. Inne I like what I'm seeing. We keep it freaky. No more sneaky. Can we keep it freaky? Kefe kafuna brugo. Tima umafuna brugo. Not me. Kakamba brugo. Kefe kamafuna brugo. Not me. Nsagugwila physically. Nika igwila gulibe makani baby. Niwe ni mafuna mami. Osa nikana mpase chansi mami. Njebele anchekeleko. Fendeleko. Nikwileko ni chiteko direto. Chekeleko. Fendeleko. Nikwileko ni chiteko direto. Baby, ni pase chance, ni funa chekuku kambisa. Mangala, yeah. Sindi wechi mtengo cha mango, baby. Beni na kuziwila na manja umangala chepizo. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Ya mama bonyo weo. Ifuna ningende munchekele ko iwe. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Your mama born you well. Nifuna ningende munchegele ko iwe. I've been fantasizing, you have me craving. Inne I like what I'm seeing. Fantasizing, you have me craving. Inne I like. Kefe kafuna brugo. Tima umafuna brugo, not me. Kakamba brugo. Kefe kamafuna brugo, not me. Sagugwila physically. Nika igwila gulipe makani, baby. Diwe ni mafuna, mami. Osa nikana mpase chansi, mami. Awezi ndi wajinyama. Baby, ni pase chansi. Nifuna chekuku kambisa. Mangala, yeah. Sindi wechi mtengo cha mango, baby. Beni na kuziwila na manja umangala chepizo. Oh no. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Ya mama bonyo weo. Ifuna ningende munchekele ko iwe. Just wanna take you to my house. Give me that vibe, can you dance? Ya mama bonyo weo. Ifuna ningende munchekele ko iwe.
Download more music on ZambiaMusicHits.com.